Black Market Records. Madawa, madawa, madrugs, madrugs, madrugs. Say una jidrug, your drugs, your drugs, your drugs. Ushakuwa dead, your drugs, your drugs, your drugs. Madawa, madawa, madrugs, madrugs, madrugs.
Nada ina bleki, niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki, unadhani na bleki. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki.
Jambo love was blind. Say imetibiwe no na pesa na matako. Niko magica SpongeBob. Niko maji niko water. Walai niko mbaya saina staga. Staga, staga. Changanya makali jipulize kivela. Kaveveka kizoza. Kubleki sibleki.
Nadhani nda bleki. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki unadhani na bleki. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki. Siongoje yangi weekend, mulewa kila day. Nangoja ni regret, ahaha be my guest. Walana ni juana juwa mini mtu madre. Na roa yangu inetisha form sae. Bado kiasi fike meba kitu so. Nisha changa mado, tutaka Japani katuna form. Hakuna leo misi ezi rudi home. Kwanza tuanze umo, leo hata siongele story ya kudos. Nadhani nda bleki, niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki, unadhani na bleki. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki.
Umechanganya makali, nona skizi ya kingwai. Kama umelemewa, neza enda kwa ndaki. Na kama kuna taki, sogope tuko party. Party, 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 party. Madawa, madawa, madrugs, madrugs, madrugs. Say unajidrug, your drugs, your drugs, your drugs. Ushakuwa dead, your drugs, your drugs, your drugs. Madawa, madawa, madrugs, madrugs, madrugs.
Nadhani nda bleki, niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki, unadhani na bleki. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Niko mbaya but yezi dunda. Kini cheki cheki.